This is a Vuma 103 podcast. Behind the voice, on Vuma 103 Drive.
Lalele Vuma 103 Drive. Ohlelweni la sithi khona ke Behind the Voice. This afternoon we honor one female singer who dominated the Bansula dance scene in the 80s and part of the early 90s. Messi Pakela.
Sanbonani, Jani.
Sikhona kunjani ma?
Yo,
cishe sekuhlangene 30 years manje ngikwi radio but ngiyaqala ngqa ukuthi ngixoxe nawe on air.
Ha, bagithi kanti.
Kuluma ne legend.
Very nice. Ngingani interview. Why are you still looking for me?
Oh no, siyabonga kakhulu to pick up ucingo lwethu. Normally around this time nje usuke ubhizi wenzani?
Uyazini ngalesikhathi. Actually izolo it was my birthday.
Oh, well, happy belated.
So, yes,
happy birthday to you.
So,
how was it?
Time, we are preparing for festive season.
Wow.
You know, festive season is time. So some things we do to cinema artists. Kalama events, you know, and you check all your proposals that you've sent to different organized entities. The creative arts industry is funda, you know. You prepare yourself for umsebenzi so that you can ubeke kuvimba wakho for the next year.
Yeah. Kunjani nje ukuprepare under these conditions, the lockdown, abantu bayashona left, right and center, bulawa COVID and stuff?
Kunzima. 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 Kunzima ngale ndlela yokuthi government naye nje uyenza ile nzima wethlento futhi na nama departments nje e arts and culture nje ayenza ukuthi kube nzima futhi na. And it's very funny, we've got people who are supposed to be representing us in these structures, but they're doing absolutely well.
You've been very, very vocal when it comes to amalungelo abaculi nendlela kufanele ngabe uhulumeni uyisingatha ngakhona le ndaba yabaculi. Ikuphi inkinga?
Inkinga isekutheni ugovernment wethu deliberately deploy party politicians in these structures, in the creative arts entity. If you had listened to uTokyo Sekgwale ekhuluma amaqiniso okuthi imali ye creative arts fertility idliwa ngama-party politicians, idliwa ngama-deployees with other executives ye creative arts fertility.
Yo.
You name them, alabo who are representing who are claiming to represent ama-artists.
Namanje, after so many years, sikhululekile.
Ngithiku wethu manje.
Ah, bo.
Kungcono ma ungazi. Kungcono during apartheid regime system because besingazi. Obviously, black people were not part and parcel of the overall system. So, besingazi the funding, the art and culture department. Bego abelungu kuphela ababhizi nalezi zinto. But manje siyazi, and sisazi nje kukhona, there are those few chosen or few who chose themselves. And those who are self-exiled who get the benefit.
Mlalelo Vuma 103 Drive, sikhuluma ke ne legendary. Hawu madoda, female pantsula yangaleza ikhathi. Messi Pakela ayashisa mateki. So thi nje
it's not your size, my darling.
We'll take a short break and then we'll be back. It's Kuluma Naigo, Messi Pakela. As Tema Abes Tata EK for Messi Pakela, our Kuluminda ba yoguti, they're not my size. Ikhamukapi kahle kahle le ndaba yashisa amateki.
Indaba ikhamuka kule era le yethu ngama-80s. Kwakunesimo nje esithi kube ne-state of emergency, isimo sepolitiki, and then thina as abahlali we had indlela nje yokucommunicate ukuthi uma kune-state of emergency sicommunicate kanjani or sibalekela kanjani amaphoyisa. You understand? So ngoba phela amajinta vele ayathanda ukugloma emakhoneni. You understand that ekhuluma indaba yokuthi okay umzabalazo uqhutshwa kanjani. So uyibona nje iproducer yami ke bayiblomer ugothinduzo ngwasejepen.
Oh yeah.
Kodwa-ke ubehlele Orlando. So lezi zinto bezikwenzeka phakathi kwethu, you know, nami angivakashile ngivakashele ngiyombona siyokhuluma ngendaba yomsebenzi nama-show azayo. Yeah, sibone lesini ukuthi ama-dance nanga baleka abalekele amaphoyisa. So uma bezobaleka bebezosho ukuthi ayashisa amateki so that they can be able ukuthi bagijime bebonke babalekele amaphoyisa.
Kahle kahle leli culo leli it's a political song, culo lomzabalazo.
It was a very political song.
Wow. Ngoba
phela ukhumbule noChiko phela, we miss you Mandela was a political song.
Oh yes.
We are missing uMandela. We had ukuthi sisebenzise indlela ezithile uporotsho ukwenzela ukuthi sizokhona ukukhuluma ngesimo sethu singomphakathi. And our music was censored at SABC. We wouldn't talk politics freely. And we wouldn't sing about politics or societal problems openly.
Uma ngabe sibuka isikhathi owakhula ngaso emculweni, uma ubuka manje isikhathi sesihambile, would you say ukuthi mhlawumbe you wish kukhona ama lessons okungaba ukuthi wawafundile nokuthi uma ukuthi wawafunda in the process ngabe mhlawumbe usukuphi manje?
Hey, I've learned a lot. Izinto okukhulu kabi, ngifundile nge-music business skills, ngifundile ngokusebenzisana sinama artists kodwa i-system eyayisetshenziswa then izosetshenziswa manje njengoba namanje, because the so-called executive, the music industry or creative arts fraternity as a whole, they still utilize those system as a divider in order to exploit the exploited.
Nginokubona nje online and stuff like that, ngibona Taibo usayibambile iswag ne-energy sakhona after so many years, wenza ngani?
Yazi ukufunda futhi ikhethe lokufunda kulabo who were there before me.
Yeah.
Uma ngibheka nje umama Abigail Gubheka, umama Abigail Gubheka ugogo.
Yeah.
Mina ugogo nakini kodwa usayibambe iswag. So ngafunda kubo labo bantu baba Margaret Mcingana, because mama Margaret Mcingana, you know, was also the same. I mean, she would make sure ukuthi iwig yakhe is well looked after, you know.
Oh,
and then ngoba ngandlula ezandleni zabo ngifundiswa uyibo about the music industry. So ngakubamba lokho, hayi namanje mntaka mama bayakhala mangidibele stage.
Awu manje
mangidibele stage nabo nje mangu bambe mic, awu bavele bagule.
Yo yo yo.
Laba bangani.
But awu mama wenza ngani awu siswe?
Ha bavele bathi yeyeyeyeyeye umalinga phela ungazoshishela amateki la.
All right, we're talking to Messi Phakela on the feature Behind the Voice right here on Vuma 103 Drive. Kwintoza kakhulu ukukhuluma ne-legend ngalolu hlobo lolu. Messi, uke wakhuluma ngokuthi ububukela kwabanye abaculi bangaphambi kwakho. How was the relationship no Brenda Fassie?
Oh yeah, we had a very good relationship. Brenda was a love of everyone. Besimthanda sonke uma Brenda ngoba uye othlahlele indlela thina ku-age group yethu. And you would never be upset or angry noma sekakwenza into e-wrong. Noma ngaba engakumosha uBrenda, uqeda ukumosha manje, uyaqeda uyamhlekisa khona manje. Because she had this multi-talent yokudila nabantu.
Yeah.
And I've learned a lot from her, because she would tell me that it's nothing like bad publicity. Ms. Phakela, asihambe siyogibela phezu kwamatafula, asihambe
siyomgaqweni,
sipake iy'moto zethu e-Commissioner Street, sikhoze i-traffic ukwenzela ukuthi abantu babheke thina. And then I would go and do those things.
I can imagine. Yeah.
You know, without any doubt, because I adored her.
Kulumana no Messi Phakela. I recently saw you on TV, Find Bongani Fassie. Tell us about leyanto leyani eyayenzeka phakathi kuka Brenda no Bongani and nawe phakathi. What was going on and what do you have to say about that?
Oh well, into ngayisho uyabona umntana kadadweni umntana wakho.
Yeah.
So in the music industry, in our era, we were like a family tree. Even if we had our differences, it did not mean we could stand on. We loved each other. We loved each other's craft. And fortunate, uBongani ufana nengane yami. Umntana kaBrenda yafana niyokumela kuze kuyovalwa. If there's anything ehlukumeza uBongani, ngizoyimela, because some of the things thina siyazazi ebesenzeka kwi-industry yethu ukuthi si-exploitwe kanjani. We don't wish ukubona lokho kwenzeka kubantwana bethu. I was standing for iqiniso, because le nto ebengiyikhuluma ngalabo engikhulume ngabo, it's things engizi-experiencile bezenza and sabotaging artists ngoba bengavumi ukuthi benze unothanda wabo.
Alright. Sesigoqa nje I know singakhuluma usuku lonke ngoba kuningi bese ngakukhuluma la ngacaca ukuthi hayi isho yakho. Yeah. Kukhona mhlambe osebenzela phezu kwakho esingakulindela mhlawumbe musically?
Engikwenzayo khona manje, ngenze some track i-duet nentombazana uQiyazi and then ibiproduce nguJonina.
Awesome.
I think izoreleasewa nje very soon. And actually I've got so many songs that I've recorded ezingakareleasewa ezigcine inama-record company. Ngingazi ukuthi bazigcinelani ngoba bangifuni mina kodwa bayawufuna umsebenzi wami ukuthi bawugcine balinde ukuthi ngise. And angeke ngithe manje kopha bona kuqala.
No, ungathini nje kumculi osafisa ukungena kwi-industry right now, especially wesifazane?
Into engingayisho kubantwana bamanje, ngicela ukuthi ngempela babheke indaba yokuba nama-personal manager. Uyabona ukuthi ube nomuntu ozokuhambisa le ndlela, akukhombisa ukuthi this is business, it's not just for fame. You know, it is long-term business that you have to invest in. Ufunde abafundi abantwana bamanje bafunde the business side of the industry before bangene kule industry.
Okay.
There is no business like show business, my dear. This is a business that can sustain our lives and develop the economy of the country and sustain it.
Yeah, I know.
Laba bamanje inkosi yami yabanqenga ukuthi babathole ama personal managers before the business manager. Umuntu ozoku-advisor ukuthi usebenzele ekudevelopheni i-career yakho ngendlela enjani.
Hayi no, asibonge. Usakhona eGqeberha noma useGoli?
Ngisegoli.
Gcineni nekhaya?
Ye, kunzima kule khaya phela ngalesi sikhathi se-COVID. Siyasaba mani ukuthelelwa yile sifo. Sekusekunesikhathana le ngigcinile ekhaya, kodwa ngiyacommunicate ngeningo.
Hayi, hamba ezilalini ke uyawabona. Uyakhotwaza zinkomo.
Hey, wena ungazi ukuthi umkhulu wakho umalume wami bekangithumele phela angithumele ama visuals.
Yeah.
Ale eyinkomo ekhaya. Eh, angisahlali. Ngikhalela ubisi nje lo all fresh.
Yeah, ne. Hayi no, siyabonga kakhulu mama. Sesizozwa ke mangabe ke usuhlanganise waqeda bese thina siyadlala because sidlala umculo sezingene liphezulu lapha. Walapha eNingizimu Afrika futhi ibone siphakamisa kakhulu.
Ihele. Awukhangi yabonga nje ukuthi ningicabange ningikhulumise. Ngicela ukubingelela ngibonge kubalandeli bami baseDurban who are very loyal to me and ama producer bami noBongani, Bongani. Ngiyabonga nge Bongani Nkwanyana. Ngithanda kabi.
Niyo
sibathini.
Siyabonga kakhulu. Happy belated birthday again Mesiphakela. Siyabonga kakhulu mama.
Thank you Thandazam.
Behind the voice on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.